Bandeira de Esgrima América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook, YouTube na Instagram turi kuri radio yacu. Udusange no ku rubuga waishatu radio yacu vw.com. Muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kuba ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2020, umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa kabiri. Buhoro buhoro umwaka uragenda uvaho kwezi kumwe kumwe, umunsi umwe umwe, isaha imwe imwe, umunota umwe umwe, isagonda rimwe rimwe. Niko bimeze igihe ntigihagarara. Natwe hano ku Ijwi rya Amerika ntiduhagaze, twaje kubaha akanya mukunda ko gusangira ibitekerezo no kumva indirimbo zidufasha kuruhuka muri weekend. Shekere Yemi Alade.
Aire, aire, don't love it, I'm
Shekere ni indirimbo ya Yemi Alade mu gihugu cya Nigeria yafatanyijemo na Angelique Kidjo bose na bakobwa cyangwa se abategarugori b'Abanyafurika muri Afurika y'Uburengerazuba. Indirimbo yabo nshyashya rero Shekere twabagezagaho. Twageze rero muri ka kanya twakiramo telefone zanyu tukabaha ijambo mukatugezaho icyo mutekereza bibera iwanyu aho ngaho cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru twabagejejeho. Uwa mbere duhereyeho ni Vincent Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kuri Ikaze, ndanezerewe ko mpamaye kugira icyo navuga ku makuru amaze iminsi atambuka mu Rwanda ndetse n'ibera mu Rwanda. Nishimiye cyane kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahindura ministre Evode kubera byinshi yari yarakoze bibi tutari twishimiye, tukaba twarabonye biraje ari byiza cyane ko n'ahandi mu zindi nzego byajya bikorwa mu gihe umuyobozi ahohoteye abaturage.
Yoneze Vincent, ibyo bintu usibye biriya byagaragaye abantu bari barabivuze ko ahohotera abantu.
Abantu bari bagiye bavuga kenshi ku mateleviziyo, cyane cyane nk'ikiganiro kigeze gitambuka kuri televiziyo y'u Rwanda aho Evode yaganiraga na Dr. Frank Habineza. Abaturage bari bakurikiranye icyo kiganiro igihe Evode yabwiraga Dr. Frank Habineza ko kuganira nawe ari ukwiyahura, bari bamugaye berekana ko izo mvugo zidakwiye. Mu by'ukuri nyine biriya byaje ari indunduro, ariko bari barabyerekanye kenshi berekana ko imico atari myiza.
Nuko rero uti icyo gikorwa uragishimye, komeza.
Ibyo bikorwa naragishimye cyane kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize mu gaciro kandi amusimbuza umuntu nawe ushoboye. Twizeye ko biriya byabaye byiza kuko bizerekana n'abandi Banyarwanda bose bayobora ko kutubaha abaturage atari byiza kuko aribo bakorera. Ikindi kintu kimaze iminsi kinshimisha mu Rwanda ndetse kinashimisha Abanyarwanda muri rusange, ni Tour du Rwanda irimo iraba yazenava ko yazengurutse igihugu cyose.
Ariko se Vincent, uretse gato tutarava ku cya Evode, ko mperuka hari uburyo bw'iperereza bwatangiye, ubu bigeze hehe niba bikurikirana?
Ntabwo mvugira inzego z'iperereza, ibyo mvuga ninjye ku giti cyanjye nk'ibyo nabonye. Icyo numvise batangaza nuko bamukurikirana, ibindi mwabibaza inzego z'iperereza njye ntabwo nzivugira.
Twagiye muri Tour du Rwanda.
Tour du Rwanda yaranshimishije kuko yazengurutse igihugu cyose, Abanyarwanda barishima, abasha kubona umukino bakunda w'amagare, cyane cyane ko indi mikino yo itadushimije kuko tutabasha kubona itsinzi, ariko Tour du Rwanda mu by'ukuri yaradushimije kuko Abanyarwanda bamwe na bamwe bagiye berekana icyo bashoboye, bituma n'urubyiruko rufite iyo gahunda yo kuba rwajya mu magare rubibona hirya no hino mu cyaro. Ni byiza, nabyo twarabishimye.
Ariko Vincent, buriya se singira ngo ubwitabire bw'Abanyarwanda n'akazi bazakoramo bizamenyekana amarushanwa ageze ku ndunduro?
Ariko ku ndunduro urebye na n'ubu bitwaye neza kuko Mugisha Moyiza ari ku mwanya wa kabiri. Mu by'ukuri ku ndunduro dufite icyizere ko na Tour du Rwanda yayitwara.
Urabona yikozaho imitwe y'intoki
rwose? Birashoboka cyane kuko kuba ari ku mwanya wa kabiri biroroshye ko ikinyuranyo cy'iminota irimo hagati n'uriya wa mbere yayikuramo ejo Tour du Rwanda akayitwara.
Noneho murimo murafana Abanyarwanda bayitabiriye ku buryo bw'intangarugero?
Mu by'ukuri urumva ujya mu Kinyarwanda baravuga ngo utera uburizara bw'ibanza, ntabwo wajya gufana abanyamahanga kandi ubona bagenzi bawe barimo. Mu by'ukuri turabanza gufana Abanyarwanda, ubwa kabiri tugafana n'abandi batsinda, ariko icya mbere ni uko dufana abanyagihugu kurenza abandi.
Hari ukuntu njya mbona mu marushanwa yo hanze abaturage batera umurongo bafite amazi yari mu ducupa, bafite utundi tuntu abagenda ku magare nka hariya muri Tour de France banyuraho bakabahereza nk'agacupa k'amazi. Namwe aho ngaho mu Rwanda niko bimeze?
Rwanda biriya ntabwo byemeye kuko bishobora guteza umutekano mukeya. Buri kipe ifite uburyo irorganize kuko ikipe ifite abantu ndibwira batanu baba bakina muri ekipe. Baba bafite ukuntu bayipanze, umukinnyi agaherezwa mugenzi w'amazi bitewe n'uko babiteguye. Ntabwo biriya mu Rwanda twabikora kuko ntabwo wakizera amazi banazana ko yaba ari meza cyangwa yafasha abantu bari mu marushanwa kuba bakomeza gukina neza. Ntabwo biriya Leta y'u Rwanda yabyemera, ariko nta n'icyo bimaze kuko ashobora no guteza impanuka.
Ugize uti bashobora gutanga amazi atari meza?
Ndavuga amazi atari meza n'amazi yanduye bitewe n'uko kuvoma nko ku migezi harya amazi aba adasukuye neza. Nicyo navuga, ntabwo navugaga amazi ashobora kuba ari ibintu bitari byiza.
Ahumanye. Hanyuma se mu Rwanda nta nganda z'amazi zihari ku buryo zatunganya amazi meza agahabwa abakinnyi muri ubwo buryo?
Amazi arahari atunganyije neza, ariko ntabwo icyo kintu bagikora ku buryo badistribuwa mu baturage ngo bari bo bayaha abakinnyi, ahubwo bo bayitwaza bitewe na cortege ziba zateguwe akaba ari bo bagenda bagenera abakinnyi.
Komeza nagukomye mu nkokora kubera amatsiko, mba nshaka kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko ibintu bigenda. Komeza igitekerezo cyawe.
Ni byiza cyane nabyo kumbaza kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe batazi u Rwanda. Iyi turi y'u Rwanda rero nk'uko nabivugaga yabaye nziza ku Banyarwanda tubikurikirana, kandi yabaye nziza no ku banyamahanga kuko babashije gusura u Rwanda bareba uko mu Rwanda tugira ambiance, bareba uko tuyobowe. Biriya mu by'ukuri bizabasha kwerekana isura nziza y'u Rwanda itandukanye n'ibiba bivugwa hirya no hino. U Rwanda ntirugendwa, ntitwakira abashyitsi neza, ariko babonye uko twabakiriye ko nabyo bibafasha, bigatuma n'abandi bazaza, ikazatuma Visiti Rwanda irushaho gutera imbere kurenza uko yari imeze.
Vincente, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ayo makuru tugejejeho yibera mu Rwanda. Ukomeze kugira weekend nziza no kuruhuka neza nyuma y'umuganda.
Namwe turabashimiye, murakoze cyane ku mijambo.
Reka twakire na Democrate Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Democrate, uranyumva?
Narumva cyane.
Uherereye hehe?
Ndo i Burundi.
Nuko rero amakuru kiyeho ngaho mu Burundi.
Ndo kamanda arashimye ku mwaze kunyumva mu Kanyakura.
Ndakumva ariko ndumva hari ibintu bisa n'ibisakuza ku ruhande rwawe. Nuko igitekerezo cyawe.
Ni kuvuga rero makunda yagezaho. Halo? Ni kuvuga ngamugo nakukemurikire ko natora. Ariko ndiko ndaraba kuri aba politiki ntabwo icyo kari cyiza cyane cyane. Ahubwo bakarusha mwana cyane.
Barapfiki?
Ni kuvuga yuko baba ubutandukane bwa politiki. Nabona ko rero ikigoye akagihazi ni kuvuga abarongo imigambi bareza gutunganya cyane cyane niyo akoreye muri Birare ishije. Abavuga ko ariho imigiye yateye yarwanye, ariko bagasanga ntabwo ari byo n'abandi bantu.
Ariko se ibyo bintu urabona byakemuka gute Demokrate kugira ngo iteka amatora najya kuba iyo mirwi ivuga y'urwaruka cyangwa abandi barwane, urabona umutaruwe?
Bo umuti nubwo deza kuvuga mu ndabo abije byo ntagicho bikaza na cyane cyane rwaruka rw'umugambi ku butegetsi ngo bandamiye cyane indi migambi batavuga rumwe. Ndiko ndakubaka politiki ko nanjye ngendera yesi cyane gose naga n'aba ngo bagunzi cyane ndabona kuko ugifatamo nabi cyane gose.
Niko ubibona?
Yego, kuko nyaga na benshi ngendera henshi cyane gusa cyo mwasaba n'uko abarongo rwaruka cyane cyane mu ku butegetsi ngeza kuba disipline bakagugisha kumenya kuba n'undi rwaruka. Kugira ngo rero umwuka ukomeze kuba mwiza cyane, hanyuma twese abarundi hamwe tutegure kujya mu matora imiti y'umutekano tuje twese nikuvuga uto tsinga nako yatsinzwe kuti naba azatwarize bose nico mbona cyatuka gukobwa.
Urakoze cyane Demokrate, ukomeze kugira wikende nziza.
Yego nama kugira ame kama kote kwa muri iyo gihe.
Reka twakire na Jalong Ramba Ramba Muvandi amakuru.
Makuru ni mezi misi nyishi Muvandi mwe.
Ni mpamo ya Mungu turaburanye.
Nera kumukuru ati tumeze neza kazuba ni kesho turimo kuva mu muganda mu kanya kayo.
Indara ho ngaho rero najyaga mpanyura hari ibishyimbo byiza byiza by'ibitonore sinzi niba bikihera muri iyi minsi. Najyaga nyura indara ho ngaho hari ibishyimbo byiza by'ibitonore sinzi niba muri iyi minsi mukibyeza.
Ah, ibihe byarahindutse climate imeze nabi.
Eh.
Climate rapuze habije rwose ubu ngubu nange wenda nubwo nari mfashe nkavuga nti birekambe ntere imyumbati kuri uyu mugoroba. Ariko imvura imeze nabi rwose, harimo kuva imvura idasanzwe, tukibaza kwise uru n'uruga twari tumenyereye.
Urabona ishobora kuzatera ibibazo mu musaruro?
Ubu ngubu wenda nk'urugero naguha. Nahangaha wenda mu gace ntuyemo ngewe hano wenda ku rugabano rwa Mukuyu n'akagari ka Kirenga. Hari ahantu hari umuhora w'amazi. Mu buzima bwanjye mu minsi ishize hagira imvura, ariko kuva nahaba nibwo nakibona. Imvura yaragiye ikushyura ikintu bita ubutaka mu misozi ruguru. Uranyumva?
Ndagukurikiye ariko ndumva telefone yawe igenda icika, ubanza rezo itameze neza.
Noneho imvura iragwa ari nyinshi cyane, ayimanura amazi menshi cyane, aragenda mu mirima, amasaka yose arakushyura aramanukana hasi mu gishanga.
Ese muracyahinga n'amasaka?
Twe turahinga n'ubu ngubu, turimo kuvugana n'ubu ngubu nyihagazemo kabiri.
Uzi ko buriya igihe mperukira mu Rwanda ntabwo ari kera cyane, ariko ntabwo mperuka kubona amasaka.
Ubungubu barahari rwose, ubungubu ni meza cyane, ubungubu ndabona batangiye bagara, ubungubu barimo kuyabagara neza cyane. Kandi ndatukizera ko wenda nubwo iyo mvura ari nyinshi ariko wenda ashobora kuziraga.
Ye, nuko rero ubwo nyuma y'ayo makuru ye ibihingwa n'ukuntu ikirere kimeze, reka nkurekere umwanya n'ubundi wari uhamagaye ushaka kugira icyo ubwira abumvira ijwi ry'Amerika.
Wenda rwose umwanya n'uwanjye. Wenda ufite ko maze iminsi myinshi wenda ntabasha kuvugira kuri radiyo, bitewe wenda n'ikibazo cy'indwara maranye iminsi ya malariya yari yaranzonze.
Wowe ntabwo uryama mu nzitiramibu se iteyemo umuti?
Oya, inzitiramibu kuyiryamamo na marara ni ibintu bitandukanye. Kubera ko ushobora kuryamamo mu joro, ariko mu joro wenda ndimo kuva mu kazi, wenda saa wenda saa mbiri z'ijoro wenda ndimo ndagenda n'amaguru, ushobora gusanga n'ubundi wa muhamye nta mu ishyamba se cyangwa cyangwa muri rwa rutokiye n'ubundi wa mukuye nawe n'izera.
No muri ayo masaka uhagazemo ubwo niba wakunze kurya imisigati imibu nabwo nabwo ikurebera izuba.
Ntabwo yakurebera izuba, n'ubundi ushobora gusanga izuba kuriye se cyangwa wenda n'igihe utarajya kuryama igihe wicaye hanze se cyangwa igihe uri no mu ruganiriro, igisaba wenda wibagiwe nko gukinga amadirishya ugasanga wa mubu wajemo n'ubundi ugasanga
urakura. Nyarutsa twakire na ndabona nari n'undi muntu witwa Nibitanga utegereje, reka twe kumutindira. Nyarutse ibitekerezo.
Noneho wenda nk'utundi tuntu navugaho ni nka dutatu.
Telefone yawe irimo irabizana.
Ndimo ndakubwira.
Yego.
Nawenda navuga kuri indwara ya coronavirus barimo kuvuga yageze hano mu munsi w'ubutayu bwa Sahara. Urasanga ni indwara iteje ikibazo cyane rwose, wumva abantu bafite ubwoba ku buryo barimo kuvuga ngo na shampiyona z'Iburayi bagiye kuzihagarika bitewe n'iriya ndwara zirimo kugenda ikwirakwira cyane, kugira ngo wenda ku bibuga by'imipira wenda batazayikwirakwiza cyane, wenda abafana baje gufana. Nk'ubu wenda natanga nk'urugero nko mu Butaliyani hari imikino imwe n'imwe bagiye bahagarika kubera naho yabashije kuhagaragara ku rwego rwo hejuru. Nibaza nkavuga nti se wenda iki cyorezo kizabonerwa umuti ryari, kubona ari icyorezo gihangayikishije isi yose, kugera naho ibihugu bikomakomeye nabyo byagize ubwabo bakavuga ati iki cyorezo kiraza kuza kumara ise tukibaza tutse nkatwe nko muri Afrika se cyangwa nko muri aka gace dutuye ko tutabashije kwirinda cyane kubona abantu bagenda basuzanya ngo barakurikiza umuco avuga ni nko munsi yaba yageze mu Rwanda rwose bizaba bikomeye cyane shobora kuzasumara noneho wenda ikindi kintu navugaho ni iki kibazo cy'inzige bavuga zirimo nanone gutera muri Afrika ngo zirimo kurya ibihingwa ejo bundi hari ku cyumweru hari cyashize sinzi hari umukristo umwe twari turi kumwe arambwira ati muri Bibiliya havuga ibibazo Imana yateje Farawo ubwo yangaga kurekura Abisiraheli aravuga ati mu byorezo byose yateje icyorezo cy'inzige nicyo cyatumye arekura Abisiraheli baragenda
yarakubeshye
ibibazo ntise na yino nuko wenda yambwiye nkibaza nise wenda icyo cyerezo cy'inzige ntago twego cyazatugiraho ingaruka zikomeye cyane noneho wenda akandi kantu navugaho hari ijambo hari inkuru Eric Bagirubusa yakoze kugushize ivuga ku ngabo z'u Rwanda ubwo uwo bita muganga yari ajyanye ikiganiro n'abamotari inkuru yateje ibibazo byinshi cyane abantu hirya no hino bagenda bavuga ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga wenda muje kuza kubona akanya gato mwaza kuzenda kwidushyiramo nk'akantu gatoya we hari umuntu yari wansabye ko naza kuza kubimuvugira wenda bakongera kwisubizamo warakantu gato ashaka kuza kumvamo mubinyemereye mwabinkorera
Jean Long urakoze cyane mpereye kuri iyo nkuru icyo nakubwira nuko ijwi rya Amerika rizagerageza gushaka umuhanga mu by'umutekano n'igisirikare kugira ngo agire icyo abivugaho abudukorera ubusesenguzi kuri iyo nkuru naho icyo waruvuze ibindi biri waruvuze nta gisubizo nakubonera kuko ubwo nyine duhereye kuri corona n'ubundi inzego z'ubuvuzi zirahari zizagira inama abaturage nk'uko zikomeje kubikora nta wifuza ko yagera mu Rwanda ariko biramutse bibaye ndizera ko igihugu gishobora gufata ingamba zijyanye no kwirinda nk'ibyo bavugaga byo kuramukanya n'ibindi bakaba babyihorera naho kiriya kinzige nacyo nanone nta muti ngifitiye ariko impamvu nakubwiraga ko umuntu yakubeshye nuko njya nsoma Bibiliya nkibuka ko urupfu rw'abana b'imfura b'abanyagiputa aricyo cyago cya nyuma uribuka ko habayeho igihe bitaga pasika basigaga amaraso ikomanizo by'umuryango kugira ngo marayika w'Uwiteka naza kuhanyura aze kumenya ko uwo muryango ari uw'Abisirayeli iye kwica imfura zo muri uwo muryango urumva rero ntabwo ari inzige uretse ko inzige nazo ziri muri ibyo byago icumi byateye reka twizere yuko zizahosha ntizikomeze kuyogoza Afurika y'Uburasirazuba kandi abaturage bakabasha guhinga no gusarura Jean Long urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugire weekend nziza
nawe urakoze cyane witeka bito kuri VOA kabisa
ye reka twakire nibitanga
Hello.
Nibitanga wakoze kwihangana cyane uherereye hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Muyinga.
Amakuru ki aho Muyinga mu Burundi?
Muyinga n'amahoro n'akazuba harimo karaka ibintu bimeze.
Nuko. Igitekerezo rero washaka kutugezaho ni iki?
Jena shaka kubageza ku bintu bishikari tatu.
Yego.
Ahi wacu mu Burundi twimirije amatora azigaya mezi abiri umva arabye kwitoza mu kibanda cy'umukuru w'igihugu nenda amaze kumenya umwe w'umugambi FDD amwe na agatogwasa umugambi FNL
komeza
halo hanyuma rero jewe ikibazo kubera yo bavuye gutanga ibyangombwa mbere gukwiza idosiye kugira bazokwitobera barashyikiriza ikintu ku iradiyo rero ejo nyene nk'ihenze yari ejo nyene niho gwasa yavuga bamwe bajya abanyeshamakuru uti none wewe amatora uriteguye kwemera ukabyogenda akavuga ngingo wabene gihugu ho bazoshyira niho njo ndoshira ariko ngo amatora yateguwe neza cyandibaga amatora kugira kuriwe abe yateguwe neza isiguriki yoba ndi nk'umuntu ari hasi ngo umenyeshe amakuru ntifate yoba ndi ngo umenyeshe amakuru akandamubaza ati kuriwe kugira amatora yitwe ko yateguwe neza abare bayateguwe gute ikibazo bwo cyanibaga yeske abyobyemereye doba mu matora mu gihe atatsinze twashaka rero nk'uko muramesha makuru muzo mudutumire ku radio hanyuma tumubaze ibibazo kubera nizanye ndi tuzotora twaca dusubira amazanye ni besiri tusubiye mu 2015 umwe yagase uwundi yatowe dusange dusubiye mu yindi ntambara abarundi tukazokama mu bintu by'intambara z'intambara bitazokwigera bihera.
Ubwo rero urasaba yuko twazatumira agatorwasa akagira icyo avuga ku bitekerezo bye nuko abona amatora. Urakoze cyane nibitanga ugire weekend nziza.
Nange murakoze.
Yereka twakire na Okello. Okello uranumva?
Ndakumva bwandiye makuru.
Komera
cyane ndabasubije byoe.
Uherereye he Okello?
Ndipade majyaruguru ya Uganda ku boda ya Uganda na Sudani yepfo.
Amakuru ki muri ibyo bice?
Ibi bice ni inzige, region ya ruguru inzige ziri na cyane. Inzige ziri gukora ikintu kibi, ziri kuva region ya Chori ziza hano. Muri jeni yaba gwagwa ugenda Sudan.
None icyo twari turimo tunabivugaho ibyo bijyanye n'inzige tekereza abumvijwe rya Amerika uko bimeze ziraza zite zirangiza imyaka zite ubundi inzige iteye ite isagute.
Ubwo inzige hano abanya Uganda kesi bari kuzikora debate cyane. Bari kuvuga ngo batangiye kwandika bavuga none uko zambaye suti zambaye suti za yero bakavuga none ziri kuzanwa na NRM ya yero bitabi bitangaza izo ni zabaye nk'ibitekerezo by'abaturage ariko none uko zisa n'inzige urebye irajya gusa nk'isenene ariko iri kuza iri mu mabara abiri hari ziza ari umuhondo hari ziza zifite ibara ritukura ariko uko biri kuvugwa cyane biri kuvuga ko inzige zaba zarakozwe ziva muri biriya bihugu bya Middle East zikaza zikabura ibyo zirya muri biriya bihugu zikaza hano mu Uganda zishaka ibyo zirya nibwo zirimo zigenda zijya Sudani naho zimaze kugerayo ariko muri kano karere ka region ya ruguru zimaze gufa kwito kujya muri district 20 zamaze gukwiramo.
Ibyangiritse bingana iki uburyo zangiza imyaka? Hari urugero ruzwi rw'imyaka zimaze kwangiza?
Ntabwo hari haba gukora icyegeranyo kibimaze kwangirika kubera ko n'igisirikare cya Uganda UPDF kirimo kirazirwanyisa cyane bahakoreshejwe indege n'abafuhira. Indege zirarwanya ariko noneho ntizigire ibyo zangiza cyane zikakomeza zigenda ariko hari n'amagi ziri gutera nayo akaba zikavukamo hakavukamo izindi nzige ariko igisirika uri kureba na budget ya Uganda nayo yabaye nk'iya bari kuvuga ngo budget irimo iratsenderamo kubera imbaraga bakoreshaga bari kurwanya inzige bakoresha indege ziri kuba nk'iya budget nayo yabaye nke mbese yabaye ugutinya mu Banyayuganda cyane cyane no region ya ruguru ikora ku boda na Sudan.
Aho ngaho rero muri district urimo ya Padel wigiye hepfo gatoya hari district ya Bunyoro nabayemo. Abanyoro bajyaga babona isenene bigeze kuvuga isenene nk'umugisha uvuye mu ijuru kubera ko barazifataga bakadukaranga neza bakatugira agafunguro kaba akakumanywa cyangwa kanijoro kimwe n'inswa byose ntabwo bazitinyaga ntabwo abaturage batekereza batariko izinzige ko ziturira imyaka natwe wazereka aho tubera kaga.
Ah, ntabwo birimo kubera government ya Uganda yakizeho itangazo muri ibi bice zirimo kutitabira kuba bazinzige kubera umuti barimo bazifuhiza ni umuti urimo ushobora kukugiraho ingaruka we muntu ziriye. Ariko noneho imyumvire y'abatuye kano karere ka ruguru barabasha bo kuvuga ngo reka twebwe inzige tuzirye kubera ko ni abantu bakundira inyama cyane ntabwo barobanura ku nyama bakaba bati reka tuzirye. Ariko igisirikare cya UPDF kikababwira mutarye izi nzige kubera zirabatera ibibazo zirabica niko barimo barakumira cyane kuba batazirya.
Okelo, urakoze cyane kuri ayo makuru yerekeranye n'inzige uduhaye. Niba nta kindi gitekerezo wari ufite ushaka kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, reka ngushimire.
Igitekerezo nanjye n'amakuru.
Uretse gatoya turagaruka, turakugarukaho. Guma ku murongo wa telefone, katubanze twumve Eddy Kenzo muri Semyekozo.
Muri wa Semyekozo bakora.
Komeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Eddy Kenzo ni umuririmbyi w'Umugande mu ndirimbo ye Semyekozo. Ati ubuzima buraryoha iyo umuntu yakoze. Ati mwe mwese abakoze muri he ngo twishime. Eddy Kenzo rero ndizera ko Okelo nawe wari urimo umuteza amatwi. Rangiza igitekerezo cyawe kugira ngo twakire Stanislas, Octave na Frederic barategereje. Nyarutsa igitekerezo cyawe Okelo.
Ndabasha gusamarizinga. Hariho nashaka kuvuga kuri ku magambo yakoreshejwe nuno General Mubaraka Muganga. Ndamunenga ku magambo atari meza yakoresheje. Akenshi abaho warije usanga harimo abategetsi ba Rwanda baterorizinga cyane, bavuga amagambo atari meza, ugasanga arimo guterorizinga.
Gutera ubwoba
Kagame ntabwo zikwiriye gukoreshwa bo muri bibihe bafitanye ibibazo na Uganda ntabwo bikwiriye
nkizihe nkizihe
reka mbwire uwo muri mirende Kizito twaragukundaga cyane ariko kandi imana niyo nkuru izagucira urubanza kandi izarukira n'abakwishe bibaza Kizito ntabwo wiyahuye ariko ubutabera buzaboneka Kizito Mihigo naramukundaga cyane ariko ntakundi byagenda Bwana Joseph Kasoze mvuga ni isi ya none iri mu cyo bita abaganda babyitaga kiyabwa isi iri kubunkeke bwa coronavirus coronavirus iba ikibazo gikomeye cyane hano genja nibaza mu mustiki yakoreshejwe na Bill Gates mu G7 yabaye mu 2014 ubwo yabwiraga isi ngo mwitege indwara yenda kuza iyo ndwara izaba mu mezi atandatu zica abantu miliyoni 30 mugiye mu spiti zavuzwe na Bill Gates murabanza kwa murabasha kuba mwakumva izo spiti ze ariko nkibaza aya magambo yavuze yaba yerekeranye n'iyi ndwara wenda muzadukurikiranire mukurikirane mumenye mutumenyeshe se tugira abahanga tubona babashe kutubwira se iyi ndwara yavuye he kubera biri kugaragara mu Kenya hari umunyamakuru wafashe ifoto y'indege yari ivuye China iyo ndege yari ivuye China ije muri Kenya ariko makorerwa gusuzumwa iki ni ikibazo gikomeye cyane tumenye nibande babiri inyuma urukwe rurihe
kero ingingo nyinshi ariko hari ingingo wavuze numva nshaka kukubazaho wavuze uti amagambo akoreshwa na Perezida Kagame avuga ku by'umubano w'u Rwanda na Uganda amagambo uvuga atari meza nayahe Perezida Kagame yakoresheje
andibuka amagambo yakoresheje mu gihe bamaraga gufunga imipaka yaravuze ati ntago nzemera ko ntago nzemera gupfukama inde ntago ngisubira mu byose ntago nzemera gupfukama yesi nta muntu wemera gupfukamira undi ariko noneho ariho amagambo yagiye akoresha akavuga ati igihugu cya umupaka ndawufunze mu kufunga
ntabwo ariko ibyo yabivuze Okero ntabwo yigeze avuga ko umupaka ufunze ahubwo icyo yavuze yaravuze ati tugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda kuko iyo bagiyeyo ntidushobora kubizeza umutekano
hano ku Uganda bajya bashyira speech za Kagame yakoresheje afunga imipaka ni ikintu cyababazi cyane mu speech ze yakoresheje ugasanga arimo guterorizinga East African region mu buryo bidakwiriye mu speech ze murazumva murazitaho ngaho muri ibi bibazo biri hagati ya Rwanda na Uganda ntabwo bikwiriye nk'abategetsi bacu nyabona mutubwira amagambo aduhumuriza muduhumurize mureke kutujyanisha n'amahanga nyatwe abanyarwanda turi mu mahanga iyo twumva speech zikoreshwa n'abategetsi bacu amahanga abana banyamahanga batangira kutunyuzamo amaso mu buryo butari bwiza
Okello urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo turavugana uri Padel mu majyaruguru ya Uganda ukomeze kugira weekend nziza kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abateze amatwi ijwi rya Amerika ukomeze kumererwa neza
nanjye nari mbashimiye ariko kandi bishoboka nari byo ntashaka kuba natangaza kuri radio kubera nta buhamya buhari bwako kanya ndagira ngo muzadutumirize umuntu ntashaka kuba navuga ku radio keretse munkuyeho ariko bishobotse twaza kubasha kuvugana tukavugana nk'ababyiruko biri kubera harimo ikintu giteye ubwoba turi kubona muri iyi minsi
iyi nimero zawe turazifata hanyuma turaza kukuvugisha urakoze cyane ugire weekend nziza
murakoze namwe weekend nziza
Stanislas ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yashire mutagoma ndabashuje cyane mukomere cyane ijwi rya Amerika.
Komera cyane nawe kandi mwakoze kwihangana.
Nta kibazo ndabashuje ndabashimiye ariko amakuru yanjye ngo ni meza ariko ntabwo ari meza cyane kuko ejo bundi kwa mbere ndabuze umubyeyi wanjye papumbyara yahuye n'impanuka igare ramugonga yitaba Imana.
Yewe komera cyane rwose ihangane ibyise niko bimeze
niko bimeze buriya rero nagira ngo mbashimire cyane Amerika amakuru nkigezaho ni meza cyane nshimira Patwari Maskarara utwakira unshimire na Eugenie Mukankuki yabashije kugutumirira abajyanye n'ubuzima mu Rwanda ubungubu basigaye baraduhaye inzitiramibu ubu rwose imibu ntabwo ikitudunganya nk'uko byajyaga biba bimeze imbere
Fatou Fatuwe arakumva ari hariya hakurya ndimo ndamubona mu birahure agomba kuba kumvise kuko ni uguha ijambo Eugenia ari mu gakonje gatoya ariko naza ubutumwa bwawe nza umugezaho rwose.
Naho ubundi Kigali mu Rwanda tumeze neza, imvura iragwa, izuba rikava, ubu ngubu turimo turabagara amasaka, bamwe batera n'ibishyimbo byinshi, urumva ko nta kibazo dufite. Nagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika, naho nababwira ibintu byinshi cyane. Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma.
Stanislas, urakoze cyane kandi wihangane kuri ibyo byago wagize. Uwiteka akomeze agukomeze wowe n'abawe, ugire weekend nziza.
Murakoze kunyihanganisha.
Ye yeah. Octave ikaza mu kiganiro muri sanga.
Geoffrey.
Amakuru makuru muvandi.
Ni meza.
Uherereye he harya?
Ndi Iowa.
Amakuru muri Iowa.
Amakuru ni meza, turabona kazuba rwose katangiye kuva.
Eh.
Bintu ni byiza rwose mbere kugabanuka.
Eh, aka kabeho numva Washington mwebwe ntabwo ntako mufite.
Oya rwose mbo karahari nyine ntabwo wasohoka wambaye t-shirt nkuri I Kigali ariko ntawe bya bikote birebire ntabyo turi bwambare uyu munsi.
Nuko nuko nyagasana asingizwe.
Amena. Mbo ndahita nkomerezaho mbwira umuntu wavuze ko icyago cy'inzu cyari cyo cyatumye Farawo arekura Abayisirayeli ho ya n'abana b'imfura bari bamaze gupfa.
Eh, nari nabimubwiye nanjye Bibiliya yanjye ndayigendana.
No kuri kandi ya gusa hari none Stanislas no kuri ihangane abakristo twemera ko tuzagera hataba urupfu. Hari inkuru y'ijwi rya Amerika nabonye yari yanditse ku rubuga ivuga ko Burundi n'u Rwanda ruri ku rutonde rw'abanyuruza ngo amahera y'abanki y'isi. Nari nashyizeho comment niho yanki bakavuge ngo Burundi n'u Rwanda kuko ubwo n'abaturage bagiye bajye bavuga abategetsi bavuge no mu mazina no mu buryo mwayisesengwe rwose wumvaga hari kuvuga cyane abategetsi b'i Burundi ahantu bagiye bahisha nyine imitahe yabo mu mahanga.
Reka nkubwire icyo kintu ndacyumvise kandi ndi bugutumikire kuko abaturage nta ruhare bagira mu inyerezwa ry'amafaranga nk'ayo ngayo, bikwiriye kubazwa abashinzwe kuyacunga no kuyakoresha.
Murakoze cyane. Nukuri noneho kandi n'indi nkuru ni muri Isanga yo kwa kane bari batumiyemo mu witwa Lionel wigisha muri Universite ya Santiago bavuga ku byerekeye n'uburyo ibihugu bya rutura biri kuza muri Afurika cyane.
Yego.
Noneho wasangaga Lionel nanze kujya impaka kubera ko yari umutumire, wasangaga asa nkaho mbese inyungu nyinshi ari izo ko Afurika ibona ibyo bihugu biza. Ariko rero njyewe nk'ibitekerezo byanjye ko uyu munsi wawe uduhaye ngo tubitange.
Yego.
Ntabwo mpakana ko tutungukiramo nk'ubu kuko twabonye internet, tubona n'indege ndetse tuzi inaha. Ariko ibi bihugu bibigiramo uruhare nako bigiramo inyungu muri Afurika cyane. Nk'urugero usanga iyo bino bihugu hari inyungu biri gukura muri Afurika niyo haba hari intambara, twe mu gihe duhanganye nazo tuhunga tubabara ubona ntacyo biba bibabwiye. Nagwa nk'urugero buri gihe President Trump cyangwa se Amerika ibivuga Burundi rekura abanyamakuru bafunze urarwanya ntabwo ukurikiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko nategereje ko bagira icyo bavuga ku bwicanyi bwari buri kubereyo mu minembwe muri Congo. Mbona ko kubera ko inyungu zabo hari zitabangamirwa ibyo batabiriho. Noneho mitangaruka kuri Libya uburyo birirwa bicaye ngo yabuze amahoro. Njye nkeka ko ibyo bakekaga bayirimbura ko bagiye kubona umwanya wo gucukura byanze kuko inyeshyamba zahise zuzuramo zikabara. Mpita nkwibariza ikibazo nk'umunyamakuru usesengura nk'ubu nk'uwambwira ngo Amerika ishyigikiye inyeshyamba ziri muri Siriya sinzi icyo ibizishakaho. Niyo mpamvu rero umuntu umbwira ngo ibihugu bya rutura iyo bizi iwacu ngo ni twebwe ari inyungu zacu nibo, ahubwo hari ingorane bagiye kuduteza. Geoffrey, niyo ngiye gusorezaho. Aziya ubu barayitinya kuko irimo abantu biheba bakizirikaho ibisasu bakabatera. Afurika ntibaraza Geoffrey kubera abategetsi bacu bimirije imbere gukorana n'ibyo bihugu kandi mbona ntacyo bitumarira twebwe ahubwo kuko baraza bagatwara amafaranga bakubaka amazu n'ihanda ariko demokarasi yo kuva ku butegetsi vuba guhindura itegeko nshinga ntibabyigire hano kuko abangaba babifite ahubwo bakazana izo ngorane abanyafurika nabo bazabyiga bajye babyizirikaho bose ni vuba kuko nta kindi gisubizo bari kubona.
Yeah. Octave, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya Amerika. Ukomeze kugira weekend nziza aho ngaho murewa. Frederick ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, mbanje kubashimira kuba mwashoboye kumpa ijambo gato.
Yewe, uherereye hehe?
Gisagara cya Bujumbura.
Namaki aho ngaho Bujumbura.
Ari Bujumbura kwenye mahoro akazuba kiyeho. Niyo harakabi hari kuno munsi harakabyuba harakubitse. Ego hanyuma ikimbiro cyanjye nagomba gushikiza nagomba nyine nunganire uwo mugenzi wanjye yagiye kuvuga ku bijyanye n'inkuru yavuze bijyanye n'amafaranga anategetse y'igihugu kiyunduranyiriza baba hawe n'ingurani ya banki y'isi yose hamwe akajya kuyanyegeza mu bindi byarutura byo mu mahanga. Ni kuri ibyo bintu n'ibintu biyabaje cyane biri kuraraba ngaha mu gihugu cyacu ingeni abantu bakinye abantu babura icyo bafungura abantu babura icyo barya abantu bagenda gusa ugasanga n'umuntu aba ari kagerageza ngo akubi aho yitura kugira urumva bikungene kwiyumenya kubihere mugabo ugasanga hari abantu banyiriza amafaranga nkajya kuyigisha bakagasiyanyiriza mu gihugu usanga ari ibintu biteye isoni cyane.
Ariko umuyobozi wanyu aho ngaho yabakuriye inzira ku murima ati niba hari ayo mfiteyo bazitwarire, ibyo ntibyagaragaza ko uwe ari umwere?
Ibyo bashobora kuba ari umwere muri bo bakorana ugaca usanga biragiye siko bimeze. Hanyuma ikindi nacyumva nta nkuru ntigishobora kuvuga kariye abantu nk'abagire bazi ko batanga inkuru ariyo nk'akarorero ntushobora kuguha katari kure cyane urabona nk'umuntu usibye aho ari umuntu ibyo b'abarundi ari amafaranga yigeze gufatirwa mu gihugu cy'ubuzima yaba miliyoni menshi y'amarundi icyo gihe ubutunga niba mu migini baba bavuze ati mu gihugu cy'abantu bajya rimwe ku munsi ushobora kujya amafaranga nk'aya kabuze haba faranga mu kintu cyajyana mu burimi cyangwa ikintu cyajyana mu bintu biteza imbere byaruka cyangwa ngo ni ibintu biteza imbere iyo usanga ngo ari ibintu byiza cyane byo kujya gituma ibihugu bisamuka bikava mu buki hanyuma urumva ikintu cy'ingenzi cyo kabiri urumva gifatanye n'icyo nyine ni ku bintu bijyanye urumva ni ibintu by'igitero cyabaye ku munsi wa mbere. Iravugwa yuko abantu baba barakigize yuko bari muri rwa rwanda rw'imbonera nubwo usanga urumva ari abo bategetsi nubwo bari kubashaka kuyigingira ku butegetsi bakarabyabaraurumva bakoresha abantu bahereza udufaranga kugira urumva bajye barakora ibintu bita
none se
kuri igicumbi ibikorwa by'iterambere.
Ishyaka riri ku butegetsi ryagira nyungu ki mu guteza ikibazo cy'umutekano mu gihugu riyoboye?
Urumva nta nyungu wagira kuko mugabo urumva nta nyungu wagira mugabo urumva uri kuraraba ababazi barabazi nyine barabazi urumva y'abankundi bavuga yararongoye abandi baravuga yuko yari mu rugo rwa rukanyeni
Ndonera kuri. Reka tugushimire Frederic kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya Amerika.
Kandi kagira gatatu nakurumva nakajyanye n'aya mashyirahamwe mpuzamahanga amaoyemi.
Nyarutsa.
Amaoyemi zirabona bari batanze ikiringo cyabo gushika itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Akaba David Jane yuko ngo aba yahije gutanga amazi imyidondoro y'abakozi bakoresha yuko ngo igitsina zibahigenga n'amoko bakigizwe n'imyidondoro yazo
wagomba urumva ibyo bintu wumva nabyo ni kubimegira nk'uko nkajya shyirahamwe hariho n'ishyirahamwe mpuzamakuru n'igihe byabwiyamirije umuntu ashoboye akazi umuha akazi nk'umuntu ashoboye akazi wenda kuraba ubwoko bw'ibintu kumva bose n'abarundi n'igihe imana ikitwema ntiyatuye ivuga ngo n'umuhutu usa nk'uwo n'umutuye buraba umuntu ashoboye akazi kuko njyewe nama mbona kenshi iyo twituye abantu ntibirinda kukubaza ngo ubwoko kanaka cyangwa ubwoko bw'ibintu sinda mu madini amwe bantu bajya kuraba ngo ibyo ni iby'abahutu n'iby'abatutsi tukajya rimwe dusubira mu maso kamwe simbona ibyo bintu bakwirirwa baragira ngo aho ngo bavuge ngo naraye ku itsina cyangwa mu kubahirizwa bijya n'ibintu bintu byajya mu politiki yabo mbaba reka kuzana amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kuko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki agiye guhuza abantu no kumvikanisha abantu iyo bagiye mu bintu by'amoko y'umuco usanga ariko bacanisha nka bene igihugu.
Frederic urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo, ugira umunsi mwiza. Reka twakire na Theogene.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahezwe.
Theogene amakuru amakuru Theogene
ndawumva amakuru ni meza.
Uherereye he?
Uherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyabihu.
Amakuru amakuru muraho muri Nyabihu aho ngaho
uraho turakumye akazuba ni kose nta kibazo turashima Imana.
Ibirayi biraboneka
meze neza muri make.
Ibirayi muri Nyabihu biraboneka nta kibazo?
Ibirayi rwose ikenda ngo ni 220.
Yampaye nka ko numva byazamutse cyane.
Bisa n'ibyazamutse gato n'iminsi.
Hari uherutse kumbwira ariko Kigali ko binahenze kurusha aho ngaho, uretse ko ariko n'ubundi byahoze Kigali byabaga bihenze kurusha iwanyu.
Kigali ho birumvikanye mu murwa.
Nuko rero
turiye buno bwitiriye ntabwo cyari gisanzwe turira nk'uko turiye mwizi mwese.
Nuko rero igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye mbese nk'abanyarwanda twese ikibazo cya Uganda n'u Rwanda kiba kiduhangayikishije rwose, kuko hari n'abamwe bafite imiryango muri Uganda babuze uko babonana kuvugana ntabiba byoroshye. Mbese duhora twifuza ko ikibazo cyakemuka, iriya nama ya kane igiye kuza kaza bagafungura imipaka rwose nicyo abanyarwanda benshi twifuza.
Namwe aho ngaho se byabagizeho ingaruka zigaragara?
Urebye ntabwo ingaruka zabura. Birahari n'ubwo tugerageza kurwana nazo zikagabanuka ariko ntabwo zabura.
Ni nk'izihe
ingaruka? Ibijyanye n'imirire, ibijyanye n'imirire nangwa se ibindi bikoresho by'ibanze biri kuza kuba bihenze kubera icyo kibazo. Hello?
Ndakumva.
Nizengize igitekerezo cyane.
Yewe urakoze cyane, reka twizere ko abashinzwe izo nzego za politike n'ubuyobozi bazumvikana ibibazo biriho bikavaho mugashobora kongera gusubira uko byari bimeze. Ugira umunsi mwiza Theogene.
Murakoze murakoze kandi icyo kiganiro turagikunda cyane, ndabashimiye kuba mwazirikanye mukaba mwampamagaye.
Urakoze cyane aho ngaho Inyabihu, ukomeze umererwe neza kandi ubasuhuze bose abaho, natwe turabakunda. Reka twakire Steve.
Halo
amakuru amakuru Steve.
Amakuru ni meza turashima.
Uherereye hehe?
Andi hano Kigali muri Kibagabaga.
Igitekerezo cyawe?
Bana kambana ndamutsaba abakunzi b'ibi bya Amerika.
Yego.
Hanyuma igitekerezo cyanjye harimo n'ikibazo cyanjye ndabaza ku bijyanye na biriya byabaye ibijumbura muri Birara. Nubwo benshi bagiye babivuga ko cyane ariko ni ibintu biteye amakenga. Kumva babangana imbonera kuri za teye kugira ngo Mozambique ku izina rimwe ku nyangamugayo za CNL zo muri za Gatarwasa, abandi bakavuga ngo ni abagwanyi, abaye mu Musitanire akavuga ngo ni abajura. Ni imvugo uba wumva zitandukanye kandi zose umuntu agaciro bitewe n'uwo ari we cyane n'icyo bakagikorera. Ayama ikindi kibazo nshaka kubaza gatoya ndavuga kuyu kuri General Evariste Ndayishimiye. Urebye amaze iminsi akora agendera intara zimwe na zimwe, abanyagihugu bamwe bakababuza imirimo, abanyeshuri ntibige, amasoko ntareme ngo ni uko yahagendeye. Urebye aba ariko yitwara nka perezida cyangwa nk'aho umenya ari mu myiyamamazo, kandi imyiyamamazo yene bagafite aratangwa cyangwa niba hari niba yaratanguye kugira ngo nkamu banyamakuru mwamubizi mwabiduha ku mucyo cyangwa kugira ngo abatabizi aho urano bamenye ko imyiyamamazo yatanguye. Hanyuma gato sinzi navuga kuri ibi bijyanye na Kizito, bamwe na bamwe bagira babivuga ku gutandukanye ntabyo babizi mu biduha ku mucyo kugira ngo tuze aho kuri na uko guhagaze muri byose.
Steve, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo, ibyo umbajije bijyanye no kwiyamamaza mu Burundi. Amakuru nge mfite nuko bitaratangira ku mugaragaro. Ikindi ku bijyanye n'urupfu rwa Kizito, ibyo twabatangarije hano ku Ijwi rya Amerika ni kuriya twabyumvise. Ibindi uko ubibona ku mbuga nkoranyambaga natwe hano ku Ijwi rya Amerika niko tubibona, ariko amakuru twabashije kubona nariya umunyamakuru wacu yabagejejeho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, nk'uko mwayumvise. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Steve, ukomeze kugira weekend nziza aho ngaho mu Burundi. Reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya ibi biganiro kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka mbasigire emergency.
Only after the sunrise. Say she gotta go a long time. I remember the fun times. Cause you and me hit it one time. All we have is this one life. And call me back when you're online. Calm down when you slow down. Slow down when you calm down. You never know. Girl, you know you give me no love. Yeah, you know you gotta show mercy, things you do make me confess, only your smile make me undress, no time to slow down, we the club, you better go down, baby, it's dark around, baby, you want my sunrise, screaming out the night and see your way, you know my heart breaking away, she ain't loving me away, summer come and carry me away, imagine see your way, you know my heart breaking away. Shot, yeah. You stay where you run far away. 20 guys when I come by, yo. Yeah, the one that just won't shy away. Oh, you know you give me life, oh. No battle is all bad, oh. Take a day for me for life, oh. Cause you know we got one life. Yeah, you know you give me no love. Yeah, you know you gotta show mercy. Things you do make me confess, oh. Only your smile make me undress, oh. No time to slow down, yeah. We in the club, you better go down, yeah. Baby, it's dark around. Baby, you want my sunrise. Screaming out the night and sleep. You know my heart breaking away. She ain't loving me away. Summer come and carry me away. Imagine see away. You know my heart breaking away. She ain't loving me away. Summer come and carry me away. Imagine see away. Summer come and carry me away.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya